isimo sobangcono sesodlutshizi layikhaya solala ngenyama ngeke kufane na-before mama ngiwutholile umsebenzi isimo sobangcono sesodlutshizi layikhaya solala
Mama, get